Kila sekunde mimi hukuwaza, kweli nisijui ulikoenda. Nimesha kubali nilikosa, mbona wanitesa? Niruhusu tena mara ya mwisho, jaribu niwe nawe, yeah. Nateseka sana bila lako busu. And I'm feeling that I let you down. Ooh, won't you come and save me now? You down. Ooh. Won't you come and save me now? Hebu, come save me now. Na usiniulize how. Ukiona natoa emotions, jua ndani kuna commotions, yeah. Love potion ndio pate yangu devotion, yeah. Deadly attraction, oh, na miss the actions. Niruhusu tena mara ya mwisho, jaribu niwe nawe, yeah. Nateseka sana bila lako busu. And I'm feeling that I let you down. Ooh, won't you come and save me now? You down. Ooh. Won't you come and save me now?